once again. Who that thing? Dar es Salaam in a bamba, Africa mambo bam bam. Kuna wajanja na washamba, wenye ubongo liotima. Kuna ngololo na misamba, kiependege na jiramba. Oh, oh, jijili na tension, kashanga eposa wone lotion. Oh, oh, napenda reception, watu wanapati tuma champagne. Oh, oh, jijili na tension, kashanga eposa wone lotion. Oh, oh, napenda reception, watu wanapati tuma champagne. Maniga na kula bapa, banana viroba vimekatazwa. Yo, yo, wanapenda ujiko ujiko sana. Dar es Salaam, 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 twende Kinondoni kwenye baga, au twende Sinza kwa wajanja. Tukale kuku wa kutaga, manze semi nogofa kukabwa. Kuna warembo walionona, biunoni mwao wanatatu. Likija giza ndo utakoma, nywele zina bichi na shampoo. Oh, oh, jijili na tension, kashangae posa wone lotion. Oh, oh, napenda reception, watu wanapati tuma champagne. Oh, oh, jijili na tension, kashangae posa wone lotion. Oh, oh, napenda reception, watu wanapati tuma champagne. Wanapenda ujiko ujiko sana. Dar es Salaam, 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 skozi watu bampa tu bampa, ndio mapenzo Dar es Salaam. Machizi nao wanaweka pamba, utafikiri tuko kiwanda. Squeezy watu bamba tu bamba, ndio mapenzi Dar es Salaam. Machizi nao wanaweka pamba, utafikiri tuko kiwanda. Oh, oh, jijili na tension, kashangae posa wone lotion. Oh, oh, napenda reception, watu wanapati tuma champagne. Oh, oh, jijili na tension, kashangae posa wone lotion. Oh, oh, napenda reception, watu wanapati tuma champagne. Wanapenda ujiko ujiko sana. Dar es Salaam, 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 Zidane Mwanga Wizard. Bibili 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 wa Sedan. Bad man ting, body man chopper. Bad man ting, body man murder. Bad man ting, body man murder.